Mhlobo molweni kwakhona namhlanje namkelekile kule ndawo yethu yokuncokola ngophatho kahle kwemali. Yithani zava nonwabe kuba bethunana indlela enizoyithanda ngayo le yanamhlanje inkqubo, le yanamhlanje incoko, kuba kaloku sincokola nentombi yakugatyana, sincokola no-Onezwa Mbola, yena osanda kusungula ishishini lakhe egama lingu Emandulo. Uba ukuTwitter noba sekhe wambona. Kodwa ke Onezwa mandi kuvulele ubabulise abahlobo bethu balapha epokothweni usichaze ukuba ungubani na uphi apho kanye kanye ukhoyo.
Molweni bethu nana, igama lam ndingu-Onezwa Mbola njengoba sisiseyitshilo. NdingowaseDwesa kuGatyane, ndizalelwe ndakhulela apha. Ndingumama kaPhododo abantu abandaziyo kwi-social media. Ya 27 semncinci. Ndihlala apha kuGatyane apha ekhaya. Ndiyi-owner ne-founder yeMandulo.
UMandulo nenza zintoni kanye kanye i-products ozenzayo? Abantu abaninzi abanokwazi bakwazi ngokupheka njalo njalo. UMandulo nawe uyapheka phaka, usichazele uba nenzani kuMandulo kanye kanye?
UMandulo kahle kahle ndiyapheka, kodwa ke ndipheka izinto endizikhulise kwigadi yam nendizifumana kwiigadi zabantu balapha elalini yam. So sithengisa isosi neetyiwa eziziflavors. So zonke ezi zinto sizithengisayo zizinto ezikhule apha kule lali. Umzekelo, njengoba singabantu abangaselwandle nje, ityiwa siyenza ngamanzi olwandle la alapha. And then ke ngoku siyiflavorishe ngezinto esizikhulisileyo apha kwiigadi zethu. Kahle kahle. So ndiyapheka but ke ngoku ndipheka izinto ndizifake ezibhotileni ndizithengise.
Wenza nabani Onezwa? Wenza nabani balapha kokwenu okanye bakhona abanye abantu abalapha elalini abakuncedisayo imisebenzi yakhona?
Okwangoku kuba iMandulo isaqala isendim nabazala bam abayi-2, so iseyikhampani yabantu abathathu okwangoku kuba ke sisayikhampani entsha esaqalayo. But iphupha lam ngokuqala iMandulo is that ndingakwazi nokuqasha abantu balapha because ilali yam yenye yezilali zingenamisebenzi ncam njengezinye ilali zabanye abantu. So ndiyarhalela ukwenza amathuba emisebenzi ngale khampani yam because ikhampani yalapha kule ndawo, ayizomuva iMandulo kuthiwe iyokwenzelwa edolophini, iyawudlala iyalapha. So ngokunokwam ndirhalela ukuphuhlisa le ndawo yethu futhi ndinikeze nabantu amathuba emisebenzi.
Ngoku sisi isibindi soba uveliqonda uba ulwandle olukudala wakho lulubona ngoku mawenza ityiwa okanye isibindi mande kuthi isibindi sodwa like nesakhono uwena Onezwa, because ezinye zezityiwa zakho khona neyebitruth uba andiphazami. Wavele nje waqonda uba tyhini nantsi ibitruth nanka amanzi. Wayefundiswa okanye yinto ukhule ubona isenziwa apha kowenu le nto yokukwenza ezi sosi nezityiwa nezi zinongo uzenzayo?
Okay, so isitori sam siqala ngento yoba bendisoko ndingumntu owenza iividiyo zikaYouTube nendibonisa ubomi endiphilayo, ne. So njengoba bendisenza ezi videos nje ibisithi ndithatha i-inspiration from i-surrounding yam, ne. So noba yintoni na endiyibonayo ekhulayo apha ndizayithatha ndiyisebenzise ndibabonise abantu basiyisebenzisa kanjani thina. So i-idea yamanzi, umntu owathandayo ngamanzi, i-idea yamanzi was that njengoba ilulwandle nje akutyiwa i-fish ne-prawns nantoni nantoni, but kwawona amanzi olwandle ayaphilisa. Ndingakunika kanjani la manzi aphilisayo? The only way endingakuthumelela ngawo la manzi is that ndiwadry, ndikunike ityiwa uyisebenzise, because eyona tyiwa it's the healthiest that you can find.
So wavele ndinomdla woba ke ngoku from thina sakhula siye Port St John's sisiya koHaven koCwebe njalo njalo, uyaqonda? Zange khe ndicinge uba mna ngaphuma ityiwa kula manzi sidada kuwo. Wayibone kwakukhona abantu kukhona ababesenza ityiwa okanye wagooglisha wena Onezwa?
No, okay, bendingumntu obesebenzelwandle, ne. So njalo bendisebenza elwandle nje kwezinqanawe. What would happen is that uzothi xa uphuma mhlambi edeck apho bekuspreyka khona amanzi olwandle ufike ugcwele ityiwa because kuye kwaevaporeyitha la manzi kushiyeke la tyiwa. So ndayazi intoba xa amanzi olwandle waevaporeyithile kuzawushiyeka ityiwa. So ndayibona apho and then ndayizama ndayowakha la manzi olwandle ndayizama ndawabilisa ndawabilisa because ndifuna uevaporeyitha la manzi kuzoshiyeka le ndawo ityiwa. So nyani yenzeka. And ndaqoma ibo nam ndothukile because bendingayilindelanga uba izawuphuma nyani nam kuqala kwam uyeza ndothuka nyani. So ndayenza and then ndayiflavorisha ngezinto ezazikhona at that time. Ndabo mayimani imnandi le nto.
And zezi zinto sizithenga apha kwezi zitolo zabantu abamhlophe ezi.
Exactly.
So xa ndibona qonda uba he ingathi bayenza ibe ngathi yinto e enobugcazigcazi kanti into nawe una ulapho kugatyana edwesa ukwazi ukuyenza
enjalo. I think yena ndibalekile ngoku ndandisenza za videos ndandizama ukubonisa abantu ba ubomi basezilalini can have so much potential and can be so different uyabo. Akuyonto i-one awuzuthi xa ubona umntu ohlala ezilalini ucinga uba fani uba uphila ubomi obunje. So kwakubalekile kum uba ndithathe ezinto endizibonayo but ndipheke ukutya ozawuthi xa ukujongile ubomi hayi bo oku kutya ingathi ndingakufumana irestaurant eKapa nje yabo into kanjalo. So yayibalekile laa nto kum uba to simplify yonke le nto uba ndikubonise into yoba akunyanzelekanga uba ubomi basezilalini bube stereotyped as uba uhlala ezilalini ungumntu
ongenabanayo
ewe ongenabanayo into entle just because uhlala ezilalini.
Bethuna nikhe niyeke phaa kulaa channel kaOnezwa bendikhe ndaya mna ndaziva ngenye bendimbuza kuTwitter uba kuthena ngasikuvule apho kukwenu sisike sizodada apha elwandle sibuye sihlace nkwenu sitya ukutya kuphekayo kodwa ke andiyazi leyo uba uzoyiphendula thini na kuba ungafika iSouth Africa yonke inaloo ngcinga xa ubona eza videos. So nge sifuna uya phaa sifuna uba pha kuloo phododo bethuna ngoku
azandinxelela uphododo andivuse ngo-6
hayi kaloku sana sisteringe sisteringe siye kuso uphododo asizaba size nakuwe yenzwa kodwa inoba kodwa ufuneka ube ngumntu okhutheleyo cause ndiqhela ukubona apha wena akho nto uyonqenayo uxhela nkukhu ngapha uxhela gusha ngapha sentsho yonke into usebenzisa izandla awunqeni nokuphatha udaka nokungenwa yimihlabangulo yinto okhule ukuba into yoxhela mna andikwazi andifuna ukuqhatha andikwazi mna ukuxhela let alone uba kuthiwe ndixhela igusha. Ngoku wena sisi uye wayifunda ngoku sewukhulile into yokwenza le misebenzi ingathi qathanyana okanye nzima okanye into obukhule uzenza ezi.
Njengoba bendithetha xa ndiqala ndathi ndikhule ndizalelwe ndakhulela apha ne. So njengoba bendikhulela apha besingabantu vele abalimayo kuba sisezilalini iilali zam zikude nedolophu ne. So into ezininzi awukwazi uthi ndizawuvuka ndiyoyithenga okanye ahamba khe ndibaleke ndihabe eshophu ndiyoyithenga uyabo. So izinto ezininzi bekunyanzelekile uba sibe nazo. Umzekelo imfuyo for ubisi, igadi for iveg. So ibiyinto endikhule ngayo into endiyaziyo uba ufuna inyama funeka uyoxhela inkukhu uyabo. So ibiyinto ebendikhule ngayo ndathi ke ngokuhamba nam ndiyofunda ndiyohlala edolophini yayinto endingasayihoyanga uyabo. So ke ngoku ndazilibala izinto ezininzi uba zenziwa kanjani but ngokubuya kwam ndizapha ekhaya ndanomdla ndaqoma iigadi zasekhaya zisalinywa but andikwazi umzekelo xa ndifuna ii-herbs azikho ii-herbs azuzibakho nakudatyana etawun. So mandizilime man ndiyayiqala kanjalo ndaqoma hayi ndirhale nto ethilethile hayi mani mandiyilime hayi mani mandiyilime ndafika ndathi hayi ndiyayithanda inyama yenkukhu exhelweyo mandibe neenkukhu. So ibiye yayinto ekhule kanjalo but yinto endandikhule nayo ndayilahla ngokuya edolophini but naboma xa ndibuyela apha njengomntu othanda ukutya xa ungumntu othanda ukupheka uyafuna zonke iinto zakho zibe fresh ufuna uzazi uba zisuka phi. So ndaqoma mandizenzele enzeuba ndibe sure uba le nto i-fresh. So ndaboma kubalekile ba izinto ndizenzele ngokwam ndizazi bazisuka phi and ndaboma futhi ngokuye ndizenza izinto nothando endandinalo for ukulima laye lukhula and more especially because umama wam wayengumntu wayekuthanda kakhulu ukulima so osokufika esegadini oko so in a way ndandifuna naye uba igadi yakhe iphinde ivuke so yayilondo ndiqoma umama wayethanda mani igadi akanawuthanda xa ezibona iigadi zakhe zinje zingasalinywa so ndaqoma neenkukhu yayingumntu wenkukhu ndiqoma ezi zinto in as much as ndizenzela mna ndikuthanda ukutya okufresh kodwa naye ndiyarhalela uba abone uba umzi wakhe khange siwuyekelele ngenxa yoba engekho so yayibalulekile naleyo into kum nangaphezu koko iye yalixesha lokubhonda nomntanam because nam ndandihlala egadini nomamam naye uhlala egadini nam so ingathi kum ndiqhuba into isiko ndingatsho kanjalo not isiko as such but yitradition yethu into yoba izinto zethu ukutya kwethu masikulime masifuye masibe ngabantu abanjalo so naye ndifuna akhule ezingca ngalaa nto futhi azazi izinto zalapha ezilalini ngoba singabantu basezilalini makayazi uba senza njani apha ezilalini noba naye angahamba yofunda kwenye indawo but xa ibuya afika anxiba igambutsi ayongena egadi nayosebenza
yazi onoza ndicinga uba sonke ubuninzi bethu sikhuliswe ngolo hlobo into nayo sisike sigqiba ufunda apha kwezilali zethu okanye ezidolophanini zethu ezincinci sihambe siyofumana iidigri sihambe siye kwezi dolophu zinkulu siyokhangela iindlela zokuziphilisa nawe ndicinga uba umsebenzi owenza lo ubuwenza ezinqanaweni uye kwafuneka uhambele into eqhela ukwenzeka ke into yobana into esikhule sizibona siba naye laa nto bangathi sizijongela phantsi bengathi aziphucukanga ncam kodwa naku ngoku yeyona ndlela ikuphilisayo yintoni xa ucinge eyenza uba sizijongele phantsi iindlela zabantu abasendulo abantu ababesikhulisile side singayiboni ke ngoku naxa sele inepotential yokusiphilisa singakhange sisuke siye ezidolophini
and ndicinga uba mna eyona nto iyenza laa nto into yoba ubomi basezilalini bunzima xa sithetha inyaniso emsulwa kunzima uvuke ekuseni uhambe uyohlakula uyonkcenkceshela uyophi inkukhu uyophi ihagu ayingomsebenzi olula lowo so xa uye edolophini ufike ubona uba yeyi zilula ezinto not to say uba uzijongela phantsi izinto zasezilalini but uye ufike ubona uba imani ikhona indlela elula yokuphila uyabona so ungasuka kulaa nto yasemandulo kulaa nto bukhule ngayo ngenxa yento yoba ubone ubomi obulula futhi ke andiyazi ukuba indim but mna ndiyazingca ngobomi basezilalini because eyona ndawo ozawufumana isupport ozawuthi noba awuvukanga ekuseni kube khona umntu ozozonkqonkqoza azojonga uba yibo uphi na kuthe ndingaboni phandle uyabona kuyaphiliswana ezilalini soze ndidla ngotsho ndithi kumzala wam ndithi yabona nje uba ndihlala phekhaya nje soze ndilambe ndiyazi uba ummelwane wam unayo into endiyifunayo soze ndilambe soze ndilale ndingatyanga noba ndisebenzi na soze ndide ndilale ndingatyanga phekhaya because okokuqala ndizawukwazi uyolima igadi ndizayofuna izithole ndifike ndityale uyabo so soze ndide ndilambe so abantu abaninzi I think ubunzima bobomi basezilalini nesi kuba umntu uyijongela phantsi but uvela qome yiyho kuyasetyenzwa mani ezilalini nantsi nje indlela elula yokuphila but noba ilula na inazo nayo nazo ii-disadvantages because ayinayo laa support awunayo laa community awunayo laa village uba nayo xa uhlala ezilalini
so ifuna singonqeni
yes
uba ndiva kakuhle
yes ifuna ungonqeni ifuna ungonqeni but ifuna nawe uyithande into entle ndifuna ukutsho kanjalo because mna ubomi basezilalini ndibona ubobona bomi buhle so laa nto laa nature obabunaturali bento yasezilalini iyona nto inhle kum leyo. So ifuna nomuntu oyithandayo uma into enhle uzuyithande, uzubuthanda ubomi basezilalini because bunzima but buhle xa so uzimisele ngokuba lapha uyubona ubuhle bale ndawo.
Ey, ngoba kaloku akukho apho kulula khona ngoba imisebenzi inqabile apha eMzantsi.
Njalo.
Ndicinga uba mna into endithandayo ndiyibukayo apha kuwe kukubana ukwazi uba ubuyele ekhaya. Ukwazi ubuyela kwizinto owakhula uzibona zisenziwa kunokubana uhlale edolophini ngoba sometimes yazi edolophini izinto azisebenzi azihambi ngendlela esizicwangcise ngayo. Sometimes uhlale apha bube buduru ubomi balapha kodwa ube neentloni xa ucinga uba heyi kodwa ndisenobuyela ikhaya yazi ndinokwenza izinto. Yiyo le nto ndiye ndaqonda uba yazi uonezomakhe sincokole naye kuba uyasibonakalisela into yobana ikhona indlela yokuphilisana nabantu yokuphila ngomhlaba. Kodwa ke onezwa ngoku ii-products akho ziphelile ezibukuqale wazikhupha. Ndithe ndi-order nam ndabe sendingazifumani zonke into ebendizikhalele like ityiwa khaye ndizifumane. Ndize ndizi-order ngoku. Ngoku ndifuna singene kule nto ye-chaina. Because uqala utyale nabanye apha elalini batyale kube khona ke ngoku i-packaging bekhe ndabona apha ezintsukwini usithi usebenze i-13 hours yonke umele uyenze i-3 days kodwa ukwatsho kwawena in the same sentence ubana yazi indlela endoni wabe ngayo indlela endixole ngayo apha emphefumlweni ndisenza le nto endiyenzayo ngoba nalapha ezidolophini sisebenza nzima kodwa sisebenzela singenzeli into zothini engenisela wena usebenzela abanye abantu iinkampani njalo njalo. So xa kufika kule ngoku kule aspect yokubana uyabona abantu bayakubhalela ba-ode phofu masiqale kule packaging yona uye wayifundela okanye uye wenza kanjani into yobana ukwazi uba iibhotile ezi zibe kuhlobo udidi oluthile oluzoba rayithi nokupakhejwa nokuthunyelwa uthumela kanjani sentsho uba kuba kaloku edwesa kusecaleni akukho nakukajani sentsho andazi noba uyangena napha intoni ento zidiliverishayo
abafuni nokubona ufuna ukubona uzizilalini.
Sure. Ngoku uthi misisi kwezothini kwezo challenges uthini njengoba ziyahamba into zakho ziphelile.
Yes. Okokuqala ibusiness yam inenyanga elonjiwe but yinto ebesoloko ndifunda ndiresearcha ngayo mhlawumbi usukela last year. Oko ndisenza research especially nge-packaging because njoba ndihlala apha ezilalini ne bendiyicinga into yoba iza kwenzeka into yoba izinto zingathengwa. So funeka ndenze izinto ezizawuhlala at least up to a year zifresh iquality yazo iseright. So yaqala apho ke ngokwi-research yam uba ndizawuzenza izinto zam zihlale kanjani. Yes. Because xa ndizawuba stuck ne-stock apha sezinto ezi hundreds of bottles ndizazithini because andizukwazi uzilahla uyabo. So ndiyaqala apho ke kwi-research yam. So ndizazenza zilaste kanjani ndingasebenzisanga zi-chemicals ndingasebenzisanga zi-preservatives because one ndifuna ibe natural le nto ndifuna ibe ngolu hlobo ibizaba ngalo kum xa ndiyitya ndiyikhe egadi namhlanje. Xa ifika kuwe ikuloo ndawo kuyo ifike isefresh ngolaa hlobo bendiyenze ngalo mna. So bendifuna ibe as natural as possible. So that okay fine ndizayipreserva kanjani naturally. Xa uzawupreserva naturally this is where uphindele mandulo. Abantu basemandulo babengenazi fridge. Babezigcina kanjani izinto zefresh. Ukho i-process ekuthiwa yi-fermentation. Buyawazi amarhewu. Yonke loo nto, yonke laa nto yi-natural fermentation leya. So zazihlala izinto zingaboli, zingamoshakali ne ngenxa yaloo process. So that's okay, fine. Asinayo ifriji masithathe ngoba asinayo ifriji ezinto ndifuna uzisa kuwa ndizuba nayo imali yoba ndibhatalele i-cold shipping. uyabona. So ke ngoku mandizenze izinto ndabona, okay fine, ndazitesta i-products ndakhangela i-packaging eyona ezaba rayithi ugcina le natural fermentation ingamoshakali. Ndabona okay, xa ndisebenzisa iglasi, one iglasi uyakwazi uyirisayiklisha, so if ndikuthumelele ngeglasi, le glasi ube ndifake kwisosi yam, nawe uzawuphinda ufake enye into uphinde uyisebenzise. So yonke into ibalulekile kum uba ibe bungayijonga ilogo yasemandulo ine-arrows ezijikelezayo. So yicycle into yasemandulo, iqale egadini yam iyophelela kulaa glasi, uzawuphinda uyireuse because singabantu abayihoyile i-environment, singabantu abafuna umhlaba wethu uphile, sizama ukuphilisa lo mhlaba because nathi uyasiphilisa, uyaqonda. So ke ngoku ne-packaging yethu funeka ihlale neza values zasemandulo, uyabo. So ke ngoku ndasuka kuloo packaging ndaqoma andizazi, like ndiyatesta. So ibiyi-process ya over 6 months, sitesta senze into, siyitesta ihlale ewardropini because sifuna eyona ndawo izawuba ne-temperature, izawuba normal ekitchen lakho, xa ibeke ekitchen lakho siyibeke ihlale for about 3 months, siyivule siyitaste sijonge uba ayingundanga, ayithenanga. So zonke ezo zinto bekukufunda, bendifunda, bendiresearcha because ndingumntu othi xa uba ndibeka igama lam kule nto ndifuna noba andikho ze kushiyeke kuthethwa kakuhle ngegama lam. So bendibeka igama lam emandulo and ndiyazi uba abantu abaninzi bazawuthenga ngenxa yoba besazi mna, abayazi into yasemandulo biza banjani. So andikwazi ubeka igama lam kwinto endingekho sho ngayo.
Yazi andinayo, andikholelwa noba xa usithi ubucinga uba zingangathengwa ezi zinto mna. Into edibaniselene nawe ngokubona nje indlela opheka ngayo benqoji njani kaloku ingazuthengeka into yakho enegama lakho, ngoba kudala abantu abaninzi ngakumbi kuTwitter bekulandela. Yewe true, ke ngoku uyazibona usenza i-factory apha edwesa, uyazibona ungena kwezi supermarket okanye ndiyakuxesha xa ndibuza loo mibuzo.
Okwangoku xa ndithetha inyaniso, bendithe iplan yam ibiyiplan yonyaka, ne ndathi kulo nyaka andifuni uexpanda, andifuni uya kwisupermarket, andifuni uthini, because xa ndithetha inyaniso ndingumntu othanda iba isandla sam sibe kuyo yonke part of the process, uyaqonda. So into ye-expanda ithetha uba ezinye ii-aspects ze-production kuzawufuneka ndizinikezele kwabanye abantu, ne ndithilo ndathi ndiyafuna ucreate imisebenzi, but ndifuna kuqala imandulo iqale izikhulele ibe yi-brand ngokunokwayo, ingabi yi-brand edityaniswa no-onezwa. Before ndinikezele ngayo funeka ndiqale ndiyikhulise, ndibone uba imandulo ngumntanam, ndimbone uba lo mntana uyagaqa, lo mntana uyakwazi uma, lo mntana hayi bo uyakwazi uzicothozela. So ndifuna ukuthi imandulo xa ikwazi ukuzicothozela ndingayibambanga ngesandla, ndithi okay singakwazi ke ngoku ukwakha warehouse encinci, sibe nazo ezi zinto nezinto nezinto, ndikwazi ke ngokuqasha nabanye abantu, ndinikezele ngezinye ii-aspects. But okwangoku isengumntanam, ndisamncancisa, ndisamthanda.
Hayi wethu, ingathi umandulo njengoba wena ucifa musakhasa nje, umandulo yena sesima sesima ngenja.
Unjalo kaloku umzali, unjalo umzali, uyawuhlala ulusana kumamakho.
Yewethu, ke ngoku kwezi uzawuzilontsha ke ngoku, andithi ilontsha yakho ikule nyanga izayo, August?
No, yes, Monday. Isingathi kude xa usithi kule nyanga izayo, Monday 1st August. Yes.
Yo guys, sephelele uJulayi unyanisile, honest.
Kuphelile, uphelile.
Ngoku ke khawuchaze sisi abantu bakhe banomdla uzokwenza iibhotile ezifanayo nezibe kulaa drop yokuqala, okanye uza kwenza ezinye ezinomahlukwana, and umntu ofuna ikhona i-pre-order ithini into kuba ngoku abantu ndiqinisekile basibarhalisile njengabemamele nje.
Well, okwangoku yonke into isengolaa hlobo bingalo ekuqaleni ne because khange sifuna ukwenza i-changes ezininzi because abantu abaninzi baye bazibone ii-reviews zabanye abantu kweza zinto besinazo ne so saqoma nabo masibanikeze i-chance yozifumana but into esiyenzileyo siye sabona uba i-barbecue sauce yethu le yenziwe ngezigwava sizikha apha yeyona nto ithandwa kakhulu ngabantu so saqoma mayibe khona ibhotile enkulwana kunale besisoloko sinayo enza uba ilaste. Isizini yegwava iphelile so saqomba mayibe ninzana enzela uba umntu azayithenge kangangoko ithi ifika isizini yokoja abe enayo ibhabhatyu yakhe. So ke ngoku umntu xa efuna uorder sikhona kuTwitter emandulo @emandulo_ sikhona nakuInstagram @emandulo_. Xa ufuna uorder uzasisendela imeseji kuWhatsApp 081 712 6850. Uyakwazi ke noklikha kwiprofayile yethu uzayibona ikhathalogi yethu yonke xa sesizilowude zonke ii-products zethu ngomvulo. So ndiyafuna nokuthi siyasebenzisana nabantu balapha elalini xa ufuna izithebe ufuna iingobozi iinto ezinjalo siba nazo nezo but ayizozasemandulo kuba nje ndifuna abantu bakule ndawo ndikuyo nabo bakwazi ubhenefitha emandulo. So yonke imali yezi zinto akho mali siyithathayo thina siyimandulo. So yonke imali yezo zinto iye kwaba bantu boluka izithebe neengobozi.
Yho, Onezwa, ndingancokola nawe kuhlezisi. Intle into oyenzayo andifuni ukungatsho, andifuni ungakuncomi.
Enkosi.
Andifuni ungakuncoma intombi ngoba kaloku wenza le nto abantu abaninzi mhlawumbi xa beyicinga iboyekisayo into yokugoduka into yokuqala into emakhaya you know. Usebenza ngezandla akululanga kodwa uyaphanda uyaresearcha uyafunda and lisapotiwe ishishini lakho mna ndilibona likhula noba xa sisenza i-follow up sabe sekukhala imishini yakho yasefactory kwi-background ndiqinisekile.
Hayi, ngumthandazo wethu lo.
Khawutsho ke sisi umntu osazoyekiselayo uqala into andithi sihlobo masikope kuOnezwa. Asizuba nguOnezwa sonke. Asizukwenza isosi so. UOnezwa unetalente, unesakhono kule nto ayenzayo kodwa zininzi izinto ngezinto umntu ngamnye anokwazi ukuziqala ngoba kaloku neelali zethu azifani. Uba kokwena kho sicanga kwaselwandle awuzusikuvuka usithi uza kwenza ityiwa ufana noOnezwa. Kodwa ndifuna Onezwa ukhe ushiye amazwi okokugqibela kumntu ocinga uqala nantoni na kodwa osazoyekiselayo usazibona emncinci uba ungamkhuthaza ngamazwi athini.
Okokuqala nje ndiqale ndithi kwaba bantu mhlambi umntu asokolayo edolophini woyikayo ukuyohlala ezilalini ngenxa yoba ucinga uba abantu bazawuthini, ingase siyazi uba nayiphi na i-decision oyithatha ngobomi bakho uyithathela wena and umntu ongazukuncedisa nganto ungaboze uzihluphe ngaye uba uzawuthini. Ewe, abantu bazawuhleka ngenxa yoba ke badinga into abanoyithetha ngawe but loo nto izingakuphelelisi amandla because wena izinto uyazazi izinto ezikwenza uba ube kule ndawo ukuyo futhi ke ayikokuphela kobomi ukuyohlala ezilalini. Okwesibini, ndiphendele umbuzo, ukoyika into ongayaziyo kungakwenza uba ungabi ungenzi nale uyaziyo into. Sukuthi ewe akululanga uqala ibhizinesi, akululanga uqala ibhizinesi ungenanto but cinga ukuba in 5 years from now if ubungayiqalanga le business uzawuthi in 5 years uthi akwabe ndandiyiqalile kube seku 5 years later. So now le ndawo kuyo ngoku in 5 years isengatshintsha. So take a chance, nanzingayitha, take a chance and I don't even think mna ndingathi kukufeyila intoba ibhizinesi ingahambeli phambili okanye kungathengwa ingathwa. Ayikho kufeyila oko because wenze into ubukade ungazazi uba ungayenza, wayenza wayigqiba. Ndathi xa ndiqala imandulo ndathi as long as ndiye ndanee-products ezikhoyo noba zithengiwe noba azithengwanga because eyona nto ibinzima kuba ndizenze zibe khona ndizifake ii-labels ndizibone. So to actually have i-product endiyibambe esandleni ndigqibile kum lelona phupha lam elo ndilifezekisile iphupha lam eloba lithengi owe okanye abantu bathengile leyo into iyabe isisibusiso kum kodwa ukwenza into uyicinge uqalise uyenza uyigqibe uyibone yeyona achievement leyo so sebenzele uba wenze kule ndawo kuyo ngale nto unayo sebenzele uba wenze ufezekise elo phupha unalo enye uyinikezele kuThixo uyinikezele kubantu abaphantsi bakukhanyisele bona awuzukwazi ukukhontrola yonke i-element yobomi but khontrola le ndawo le nto ukwazi uyikhontrola iphambi kwakho sukuvumela uloyiko lezinto ongazaziyo lukubambele ekubeni ungazi achieve izinto bekufanele uyazi achieve so usume endleleni yakho yenza le ndawo kuyo
hayi ke zihlobo masibambe ngazo zozibini kuonezo nizivele nani uthi sebenzele uba wenze suka endleleni yakho sukuzivalela wena siyabulela kakhulu onezo ngexesha lothe wasipha lona namhlanje ndiqinisekile uba uqale ubhizi kakhulu uyapakeja ulungiselela i-1 ka-August jonga ndisalindele ipakeji yam yokuqala kodwa ndibona uba ingathi funeka ndingasileli this time ndivuke seziphelile funeka ndi-ode kwenzela uba ndiyabona khanye ndiyifumane i-barbecue sauce ngoku funeka ingandiphosi nakanjani na siyabulela kakhulu
wonke umntu uzayifumana Monday wonke umntu uzayifumana yonke into benana nizifake ii-order zenu sinazo istock senu seyidonga silinde nina
enkosi ke nawe sihlobo ngoku siboleka indlebe senivile ukuba onezwa uyafumaneka ihandle yakhe nguemandulo ku-Instagram ku-Twitter ufacebook unaye onezwa
asikabi nayo ufacebook but sizaba naye
uku-Instagram uku-Twitter nenamba yakho be ucela uphinde inamba yakho onezwa inamba yokuorder
inamba yethu ithi 081 712 6850
nantso ke inamba yokuorder nathi usindwendwele phaa kuepukotwini.co.za nakumacece ethu kufacebook twitter noinstagram uhlomlele ncoko bethu nandiyathemba uba uye wakhuthazeka sinayo neWhatsApp line kwabangene nayo i-social media apho singakuthumela khona izicendo zethu ku-072 650 7641 siyaphinde sibonane kwixa elizayo enkosi kwakhona sihlobo.